Ofintamakulu, ofintamakulu madodu jezal kulu noske vanaska koko. Ofintamakulu amadata kwintsontsopila yeziziba. Mna ndithetha ngofitha bakhulu abatya abanye ofithi. Ndithetha ngofitha bakhulu. Ndithi ofitha bakhulu. Yahu, 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 yahu,
yahu. Thina sibofitha bakhulu sikhutha bezende ziba. Shabakulu sikuta bese neziba yito fish yito fish yito fish yito fish shabakulu shabakulu sikuta bese neziba yito fish yito fish yito fish yito fish sikuta bese neziba.
Yeah, talk to Jamaku. Tina's walking Jamaku. Yeah.